Sindio.
Jack, Jack, yeah. Angle, Jack.
Ilibidi nioko kendo niwashe jiko. Siko kwa kanality juu niko ritho. Ulimi bado ridhe, risasi zipo. Mistari bado kali na mizani zipo. Silabi simple kama A-E-O-U. Rudia mara twice A-E-O-U. Kati chingi za kauli na cha impromptu. Subiri usichizi inin. Two fingers in the sky. Kunja gumi to the side. Sio ngumu kudecide. Tuzikwende tukislide. We can boogie through the night. Thank the Lord that I'm alive. Two fingers in the sky. Kunja gumi to the side. Sio ngumu kudecide. Tuzikwende tukislide. We can boogie through the night. Thank the Lord that I'm alive.
Kavit kaki drop to Checky niki come through. So follow if you want to. Nobody can stop you. Kavit kaki drop to Checky niki come through.
Wanauliza kolo kwani ulienda? Okay. Wengi hawajui nilishabanduka. Kama shujaa si nilipata rufa. Jupazia za hekalu zilishararuka. Kumbe hapa siri ni kuchangamuka. Sasa anga zangu chonjo ninatambaruka. Mimi niko na Yesu nilijanjaruka. Kutoboa hii maisha ya mapanda shuka.
Kabit kaki drop to Checky niki come through. So follow if you want to. Nobody can stop you. Kabit kaki drop to Checky niki come through. So follow if you want to. Nobody can stop you. Move back to the left. Kila mtu wana follow. Usipo do uko solo. Let's move to the right. Move back to the left. Kila mtu wana follow. Usipo do uko solo.
Two fingers in the sky. Kunja gumi to the side. Sio ngumu ku decide. Tuzikwende tukislide. We can boogie through the night. Thank the Lord that I'm alive. Two fingers in the sky. Kunja gumi to the side.
Kabit kaki drop to Checky niki come through. So follow if you want to. Nobody can stop you. Kabit kaki drop to Checky niki come through. So follow if you want to. Nobody can stop you.
Bazookiso. No, no, buddy.